Hold a minute. You was pretend you had a pig in me, Rosie. Jiwa spote njia hata wapige miruzi Kani mefumbua haso na vosaka michuzi I could stack a 10 for days, don't get paid for music Kina nachozama mimi ndona bigi ya busy Tushajitoa kila kitu bado kanita mbinafsi Tushajua nafki tunaishi na ukinafki Hold on think about it, nini zambi kwa mwenye dhiki Nisha shinda njalo na lewa na marafiki Flag inapepea no no atupo fair Ujasiri unaongezeka ya hakuna cha kufia Flag inapepea no no atupo fair Piga sana panapuma alubana tachia Jambo lenye mwanga uonekana bila utata Mwanao midomeni tukikusaka tunakupata Mitambo kata nesko kisumbwa na leta giza Funga mlango kuwa nyoka kati umeme umekatika We one in the same, that's the reason I got different views Got so much at stake but we gon' ride like it ain't none to lose Put your soul first like you supposed to, I ain't mad at you We'll just keep on shining, I ain't looking for no gratitude
Kajilina pepe, bila pambio, kibabe na yo, oh, oh, ma Nigga skip love wana elekia bila kikatio, wana kufa na yo Flagilina pepe, bila pambio, kibabe na yo, oh, oh, ma Nigga skip love wana elekia bila kikatio, wana kufa na yo
Trying to get some paper Okiona ni machil as I said, I seen the pressure Moving slowly, you will understand later I swear to God, never had love for them haters I be shit greater On the path to greatness Okiona mizuhu kwa kona tagi, we straighten Mtoto mama weze kushindana na majizi Mshikaji shafuruga, wose tone tu mezizi Warisha taka kutuzima, kutuzika Tufukwe chini ila bado busy, tukapiga Look us now, going hard kila siku Mungu shatu blessi, so kikunja siyo issue Flagging up a pair, niggas know that we're here Macho kwenye paper, wala kuna cha kufia Hustle hard, tone butikali, nimetupia Nkiwa chimbo, mini mnyama, wala swezi kwa dithia
Uchafu ndo kanifanya niwe msafi wa kufikiri Hii kizazi, haina haki, so nabaki tu kustiri Uswazi dini mchongo, hadi majaji wanaubiri So kushtaki, hadi paji, iko wazi ndani ya mwiri
Sio siri
Tuliambiwa maliza shule Tukamaliza walotumiza wakapishwa kule Afiso na visa gani ya kuwa na kisasi Nami ulitega misa Saibu na jenga kanisa hure
Siasa kwa sisi hasa Politics you can't run away from
no.
Gotta stand up make a change before my son awakens This ugly world will always come and chase him I ain't got a choice so if it's not me then I'm gonna raise him So I'm prepared for the worst case scenario The earth stays the same you live with what you barely own Sail the ship to a point and break the ice And let them know that you're not DiCaprio cause you're hanging on
Bila pambio, kibabe na yoyo, oh ma Nigga skip love wana elekia bila kikatio Wana kufa na yoyo, oh na Flagilina pepe, bila pambio, kibabe na yoyo, oh ma Nigga skip love wana elekia bila kikatio Wana kufa na yoyo, oh na
Nijitafuta kanyipata sana tumika kama mfano Wafusa mbeja mwacha lepigika kwa misimamu Nyamagana dana nyumba oh my god Danger! Ukitafuta risky sometimes huja ka stranger Now take a look at how my lifestyle change Mejipanga yen from A to Z ka alphabet Na kani namba naza 1, 2, 3, 4 to H Mr. Kubanda mwanza mwanza real for sure Sio fake, huh? Deal is metiki, nyote menga Squeezy sina mkozi Fanyi mzike jile ja
You check your warning note
Tombi support, sinji kombi mebosi higi got Sombi chochote na onbondi kogumbi Na soba hili Sina cha kuficha milele Ata moto wacha majivu na maumivu leta kilele Kwa hivyo kama unaona wiva unaona gere vami one Aupige vito vivi kwa ni number one
Flagilina pepe, bila pambio Kibabe na yoyo, oh, oh ma Nigga skip love wana elekia bila kikatio Wana kufa na yoyo, oh, oh na Flagilina pepe, bila pambio Kibabe na yoyo, oh, oh ma Nigga skip love wana elekia bila kikatio Wana kufa na yoyo, oh,